mbonim ɔtɔ so abura ɔno no sunsun wɔn sɛ ne ɛware ansa na mbɔ jesus ɔbɛtu kɔ yɛsɛ mmae ne ɛno no ɔbɔre bɛ ana hoba kɛ ɔkɔ a ɔba ma boafo ɛ ɔba reore sunsun wɔn sɛ wɔnsa no ansa na ma ɔba hɔ no ɔhan hwerɛre yɛ ɛsoafo ma mmɔ kɛ bɛwohu bɛno a wɔreka ako ɔkɔpe mmɛrɛ mmɔ yɛ sɛ bɔhyɛ ne ɔbaa no mmɛrɛ mmɔ ɛsoafo ma mmɔ bɛyiare no mu a ɔbɛbɔ mpaeɛ no sunsun wɔn sɛ wɔnsa ne ɔware na sunsun wɔn sɛ wɔnsa ne ɔatantan so ako bia ati so kɛ sɛn tefema na sɔ mmɛrɛ ne sunsun wɔn sɛ wɔnsa ne ɔyiri bɛtɛ kɛ na bɛnya ne tumi na bɛha ne aneɛ nkakyire dɔn nareka sɔ ne ɔwɛre dededede amameniam a ɔbɛsua bɛkɔ ati bɛware ne ba wune regyɛ ɔmɔ yɛasi na meneɛ ne ɔwɛre bɛ asim bɛ wo sɛne ɔre kɛ bɛyɛka aneɛ nkakyire na bɛte ɔbɛbɔ mu no bɛ aneɛ ne no na meneɛ dɔm no ala fa bɛ wo bɛbɔre bɛ na bɛfare ayɛ yie bɛfɛ ma nyame a na mmɛrɛ so ne anu miɛmɔ dɔ kɔ so ho tiare bɛ na bɛbɔ ɔbɛnzin bɛha bɛhire bɛkɛ babobobɔ nza ane ma mmɔ mema bɛte bo wie kɛ sunsum so ne mmɔ nyame a ɔfɔ ma ne menia so no so sunsum so ne ɔbɛɛ mmɔ keka dɔnhwee ka ɔbɛ ɔbɔ yɛ wo ban na sɛ ɛyɛkyi wɔ suba ne ɛte biara na fa ɛwo ɛfɛ ma nyame a sunsum so no da obiara ɔwɔ ɛwo so na rike biara mmɔ ɛba wɛ no ɔbabɔ ɛwo ban ɔma rike bia odi mu na ɔbɛhire wɔ ate mmɔ ɛtwe so nkɛrɛ aten na ɔfa yi tumi kwati ɔbɔ ɛwo ban ɔbaboa wɔ ɔma ɛtwe wo ɛfi ɛtɛw na ɔma ɛnya tumi mɛfa ɛbɔ mpaeɛ na ɛba ho edi abɔnsam aho so kunim yɛ tumi di biara ɛbɛri so kunim anema ɛsa ha sunsun wɔn sɛ wɔnsa ne o sɛ ɛsa ha ne so sunsun wɔn sɛ wɔnsa ne a bisagyi sɛ so wɔ mpaebɔ no na ɔba fɔ ma o.